Jagara kakasa nti sikituufu nti ekimuse bwe butwa. Jo nabagambye tukyalinze bodeye okutuuka tusuubira nti n'abasawo bajja kukola kye tuyita postmortem examination bakole report newe maze kufuluma tujja kubanyonyola. Naye abadde mulwadde ntafudde kye tuyita natural causes. So tetwandiyagadde nti abantu bakiteekemu ery'obufuzi kubanga abadde politician tukubanga yavuganya mu constituency kubwa MP kubwa speaker okufaka kuweza kuba kwavudde mu kalulu. Si kituufu bwobutwa bwe bumu katugumise.